lyrics of abakiga barengire
mazina nyine zova nisibiye yebanaga uri kuruga umugomborora ya cyabakara kere abakiga barengire abakiga barengire abakiga barengire
kabare
yabakigabarenge
kabare kamucumandinga
yabakiga.